kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kallattiidhaan nu hordofaa jirtan hundumtuu akkam ooltan ani Tigist Gammeeti. Sirna badhaasa muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa Awards jedhamu roobii kaleessaa Finfinneetti qophaa'e irratti eenyufaatu badhaasa argate? Kaayyoon sirnichaa maali? Gabaasa kamisaarraatiif qopheeffanne keessa'e? Boodarra immoo marii araaraa Itoophiyaan yaadaa jirtu irratti gabaasni xiyyeeffatuu fi dhumarratti qophiin fayyaa dabaree isaanii eeggatanii warra dhiyaatan keessa'e? Amma oduutu as aanaa. Bafqaaduma radaa.
Harka fuunee akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatame akka qoratu koreen komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii dhaabe. Itoophiyaa akka seenuu danda'u mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuu isaa dura teessuun koree sanaa kaaribeetii murungii ibsuu isaanii maddi oduu ajaansi Firaans Pireesii ibsee jira. Gareen qorattoota miseensa sadii of keessaa qabuu fi ji'a muddee darbe keessaa hundeeffame kun ji'a caamsaa darbe ministeera haqaa Itoophiyaa wajjin kan mari'ate yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa akka Finfinnee seenu eeyyamuu isaa akka tarkaanfii gaariitti fudhateera jedheera. Bulchiinsa naannoo Affaar mooraa Samaraa fi Agaatinaa keessatti namoonni jiran akka atattamaan gallakkifaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen gaafatee jira. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waabeffachuudhaan qopheesse akka jedhetti namootan mooraa sana keessa jiran irratti wanti raawwate hidhaa gosa irratti hundaa'eedha jedheera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila 15-20 mooraa lamman keessatti hordoffii taasiseen bakkeewwan Abiyaalaa, Konebaa fi Barahaalee jedhaman irraa walitti qabamanii fi lammiilee Tigraay ta'an 1,900 argamu. Namootan sun kan mooraa sana keessatti walitti qabaman nageenya isaaniitii fi eegumsa akka argataniif malee hidhamanii akka hin taane kan VOA'tti dubbatan aanga'oonni naannoo Affaar namootan sana bakka dhufanitti deebisuun kan danda'amu haalli nageenyaa bakka isaan irraa dhufanii yoo fooyya'e qofa akka ta'e ibsanii innis ji'a 2-3 fudhachuu danda'a jedhaniiru. Baay'ina namootan mooraawwan lamman kana keessa jiran ilaalchise lakkoofsi adda addaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa 1,900 yommuu jedhu mootummaan naannoo Affaar immoo 7,800 gabaasni maddii oduu Rooyter dhiyeenya kana dhiyeesse 7,000-10,200 akka tilmaame ibsee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa Haleellaa Qindaawaa warreen shororkeessitoota jedhee waameen magaalota naannichaa adda addaa keessatti raawwataman fashaleessuu isaa akka ibse Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune oduu gabaastottatti akka himanitti yaalii gareen isaan shororkeessitoota jedhanii waaman taasisan tarkaanfiin seera kabachiisuu mootummaan naannichaa fudhachaa ture akka itti fufuu kan taasisudha. Magaala guddittii naannichaa Baahir Daar keessatti jalqaba 7 kanaa dhoohinsi 4 akka raawwatee ture kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa dhoohinsa sanaan miidhaan qaqqabee akka hin jirre beeksiseera. Lakkoofsi namootan dhibee koovidiin qabamaa jiranii dabalaa deemuu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Akka ibsi ministeerichi kennee jedhetti lakkoofsi namootan hospitaala seenaa jiranii 7 darbe keessa 36 gara 70 ol ka'ee jira. Sa'aayi Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Tatamsa'inni vaayirasii koronaa ji'oottan darban keessa hir'isee kan ture 7 as garuu dachaan dabaleera jechuun ministeerri fayyaa ifoomseera. Keessumaayyuu lakkoofsi namoota dhibeen itti hammaatee hordoffii cimaa barbaadanii dachaan dabaluu lakkoofsi namoota du'anii 0 kan ture ammatti giddugaleessaan guyyaatti namoonni 2 du'aa akka jiran lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanis dachaan dabalaa jiraachuu daayireektarii kominikeeshinii ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsanii jiru.
COVID-19 ወረርሽኝ ያንሰራራ መጥቷል በተለይ ባለፉት 3 ሳምንታት በጽኑ ህሙማን ቁጥር በአማካይ እስከ 70 የሚሆኑ ሰዎች በጽኑ ህሙማን ላይ ነበሩ።
ወይረሪ ኮቪድ ኩር ዘገል ደብላ ዱፌራ ከሱማ ዩቱር በንሰደን ደርበንቲ ለኮስነ ሞተር ኩምኒቲ ጭመ ግዱ ገለሳ ነሞኒ ቱርባ ተመታን hordoffii wal'aansa olaanaa keessa jiru. Kun tamsaasa'iin vaayirasichaa dabalaa dhufuu mul'isa. Kanaan dura wiirtureen tajaajila wal'aansaa COVID-19 cufamanii turan amma dhukkubsattoota keessummeessaa jiru. Hangi namoota vaayirasii kanaan qabamaa jiranis 12 ol ta'eera.
Haala amma jiruun hawaasni COVID-19 badeeraa jechuun dagannaan uumame lubbu kafalchiisaa jira kan jiran Dr. Taganeen ittisa isaarratti xiyyeeffatamuu qabaa jiran.
Vaayirasii yaan sararraa kamahuun ugaatayizoo isaanis zanaagaa xinqaaqee hindinnaadarga.
Vaayirasiin kun bifa haaraan kaawaan jiruuf osoo of hin dagatin of eeggannoo ittisa COVID-19 akka goonuuf ogeessonni fayyaa, abbootiin amantaa, dhaabbileen tajaajila garaagaraa kennanii fi qaamni kamiyyuu ittisa COVID-19 xiyyeeffannoo kennuu qaba. Kan biraa ammoo talaallii ittisa COVID-19 lammi umriin isaa waggaa 12 fi isaa ol ta'e kamuu talaallii guutuu fudhachuu fi kan talaallii isaa cimsu yookaan buustarii fudhachuun barbaachisaadha.
Hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti lammiileen 17,530 ta'an sababa COVID-19 lubbuun isaanii darbu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaawwan Itiyoophiyaa fi Sudaanii walitti bo'iinsa tibbana isaan gidduutti uumame babal'isuurraa akka of qusatan yemmuu gamtaan Afrikaa gaafachaa jiru kanatti qibxata dhiyeen gaddaa loltoonni mootummaa Sudaanii haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan taasisaniin bakka Jabal Kalaa Allaban jedhamu qabachuu isaanii gabaasni Henry Wilkins madda oduu Rooyter waabeeffachuudhaan Finfinnee irraa VOA'dhaafi qindeesse ibsee jira. Du'aatii loltoota isaa 7 fi haaloo akka ba'u mootummaan Sudaan dhaadachuu isaa kan ibse gabaasni kun tarkaanfiin Jabal Kalaa Allaban irratti fudhatameera jedhame deebii dhaadannoo sanaa ta'uu danda'a jedheera. Haleellaa loltoonni Sudaan raawwataniiru jedhame kanarratti mootummaa Itoophiyaa irraa deebiin kenname hin jiru. Biyyoottan lamman wal waraansa keessa galuu danda'u laata gaaffii jedhu irratti xiinxaltoonni gabaasaan VOA asoobsiise akka ta'uu hin dandeenyedha kan himan. Xiinxalaan siyaasaa Sudaan Shaawigii Abdullaaziim akka jedhanitti biyyoottan lamman biyya keessatti rakkina siyaasaa fi diinagdee keessa waan jiraniif yoo wal waraansa keessa seenan badiinsa guddaatu uumamuu danda'a. Gaazexeessaa Sudaan kan ta'e Abdel Monnim Abu Idrisi walitti bu'iinsicha ilaalchisee yaada kenneera.
For this I don't think this will lead to a border conflict. It will continue small clashes here and there.
Kun gara wal waraansa daangaa irratti waan geessu natti hin fakkaatu. Walitti bu'iinsonni xixiqqoon asiif achitti itti fufumalu. Yeroo hundumaa yommuu roobni naannoo sanatti jalqabu walitti bu'iinsonni xixiqqoon akkana ni uumamu. Sababaan isaa qonnaan bultoonni yeroo sanatti lafa qotachuu waan jalqabaniif.
Jedhee jira. Gama Itoophiyaatiinis kan yaada isaanii kennan xiinxalaan Kariim Taaddese dhimmoottan biyya keessa jiranii fi haala siyaasaa naannicharraa kan ka'e Itoophiyaan daangaa ishee eeguurraa kan hafe waraana keessaa waan seentu natti hin fakkaattu jedhaniiru. Saayintistii biyya Sudaan kan ta'an Piroofeesar Saalaa Haldoomaa gama isaaniitiin mootummaan Sudaan walitti bu'iinsa daangaa keessa kan galuu barbaadu muddama siyaasaa biyya keessa jiru qabbaneessuudhaaf jechuu isaanii gabaasni Henry Wilkins ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Deeggartoonni dimokiraasii Sudaanii kamisa har'aa yemmuu mormiidhaaf hiriira ba'an tajaajilli interneetii guutummaa biyyattii keessatti addaan cituu isaa maddi oduu Rooyters gabaaseera. Hiriirri guyyaa har'aa waxabajjii 30 Sudaan keessatti waamame waggaa 3 dura bara 2019 sochii mormii pirezidaantii duraanii Ahmed al-Bashir aangoo irraa kaase yaadachuudhaafi mootummaan loltootaa amma aangoo qabatee jiru akka aangoo isaa sibiilotatti dabarsee kennu dhiibbaa gochuudhaafi akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees. Karaa miidiyaa hawaasummaatiin feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna waan itti aanutti ceena. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa badhaasa aartii Haacaaluu Hundeessaa Awards jedhamu qopheessuudhaan artistoota muuziqaa adda addaa hojjetan dorgomsiisee badhaaseera. Sirna roobii kaleessaa magaalaa Finfinnee galma hoteela ililliitti godhame irratti weellistoonni hangafni akkasumas namoonni qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachan jedhaman badhaasamaniiru. Guyyaa oggaa lammaffaa wareegama isaa irratti yan qophaa'e sagantaa kaleessa irratti artiist Haacaaluudhaaf yaadannoon godhameera. ፀሐይ ዳምጦ ስርንቻረት አርገሙዳን ገባስኒቅ እንደይስ ተክኖቲ
ፋውንዴሽንን ሀጫሎ እንደሳ ኤርገው እንደፈሜ ወጋቶ ኮታውን ካን ሂማሜ ቱርቲ ወጋቶ ኮቲኒስ በዳስ ሀጫሎ እንደሳው ካን ሀጫሎ እንደሳ አዋርድ ጅረሙ ቀበቴ በሄራ በዳስኒ ኩን አርቲኬሳ ደሜ ሙዚቃ ረት ጥየፈቹዳን ስርበጭማ በረከና ወለሎፊ ወንቶተ ወይሉ ተቆ ወይሉ ታይሰን ኢራፍ ዱበርቶ ታንዶርጎም ሲሴ በዳስ ኤጅራ ፋውንዴሽንን ኩን ወይልስቶት ሃንገፎት ታአኒፊ ቀብሶ ኦሮሞ ኬሰትስ ኦጉማሳኒ ቲንጉማቸ ታይሳ ቱራኒፍ በዳስ አዳክኔ ፊጅራም አርቲስት ዘሪው ወዳጆ አርቲስት ሃሎዳዌ ፊ ኢብራሂም አደም በዳፈምቶት አዳቱራን ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ በዳስ ኡምሪ ጉቱ በዳፈሜ ጅራ ፋውንዴሽን ይከናን ፋውንዴሽንን ሀጫሉ እንደሳ በዳስ ሀጫሉ እንደሳ ቲነሞታ አርቲዳን አለጅራኒፊስ በከምቲከኔ ፊጅራ በዳስ ሀጫሉ እንደሳ ቲንደሜ ሳዲን ዶርጎሜ ከምበዳስ ሳዲሞአት አርቲስት ሳንጌቱ ገመቹ አዳን ቀባጆቹን እብሴጅራም
ገመቹ ተጣጥበት ተጋሚ አዴምሳ በረ ተጠፊ ጌቲ ዋ ተጠፊ ዳፈቶኒ ሲነ ቀበይሳ አከናታን ዳፈኒ አጫሉ እንዲሳ ራ በዳሰ ገና አርገቹ ሆቲ ጉዳን ገመቹ ካዩ አጫሉ ቀበደፉ ሲሱ ይገጋፋን ሚሰጠብቲ ዋደኑ ፊገሌዳ አመሌ ዳንዲ ሰነረንጅራ ካላፍሞ አጫሉን ኩፌ ጀባዱ ትፉፊናንጀ ዲዋነት ፈካዴፍ የማለሰ ነገበት ይራጀቹ
አርቲስት ሲሳይ አሰፋሞ ወለሎ ወይሉ ዳፍ በሬፈሜ ከምበረከና ሞአቹዳን በዳፈሜ ጅራም
አኔ ካናይ ቲንጂ ፈዴ ወለሎ ዲማ በረከና ትፈቲ አዋርድ አጫሉን ዴሳ ሀሊፋ ካናሞ ተቆይት ይቻ ገሩ አጨይ ካና ኬሳ ለቡንኮ ባይ ገደንስ ለጋ ሳ ሀዩማንሳ ገራሙማንሳ ወይሉ ዳውል አጨይ ወጅኒኒ ዮቴሲ በኩም ሄድ ራበረታ አዩማ ሄዱ ራገርታ አሉማለ ራገርታ ኦሮሞ ናጨና ቡና ካው ነይ ለቤት ኦሮሞ ማገል
ፋውንዴሽንን ሀጫሉ እንዴሳ ኢማላ ሀጫሉን ኤገል ገልማንገውዳፍ ሙለተ ከንቀቡ ደርገጎተ ደሜ ሙዚቃ ቲንጅራን ሄዱ ኦምሹፊ ጀጀቤሱፍ ከንጀተሞ ዌልስቶት ሸመረኒ ኬሳ ስርበጭማ በረከና ዌልሱዳን ካሞአት አርቲስት ኮኬት አሳፋቲም
ዳሳ ካን አርገዴ ማታዱሬንሳ እርቡ ቦታ ካንጀሩዳ ዳሳ ካን አርገቹ ኮፍ ገመቹ ጉዳቱን አትደጋም ካነ ጀዴ ካናኒምሱ እንደንዴኝ እንስ ወንቲናኒ ጉባቹ እንደንዴኝ አዋርዲን ወንታ ካነ ኮፔ ሴኩኒ ጀቹዳ አካ አኒ ገና እንጀልቀም ወንቱ ኮንጀልቀም ገና ነማ ለፋዱ ፈታከ ጀዴ ነማ እንጀልቀባጁ አከሱማስ ሞዩ ወራ አከቦቲ ለፋዱ ፋጁ ካነ አከ ጀባኔ ካን ካንጎደ አዋርዲ ካን
በዳስኒ ሀጫሉ ሁንዴሳ በረከን ስርቦታ አፋር ኦሮሞቲን ኤገሌ ፎልድሬት ሰደርካ አፍሪካ ትጉድሱዳፍ ካዮ ሀጫሉ ገልማንገውዳፍ ሆጂን ኤገለ ሚራ ከንጅረን ወልት ቀብዱን ቦርዲ ፋውንዴሽኒ ሀጫሉ ሁንዴሳ ፊ ሀቲ ወራ ሀጫሉ ሁንዴሳ አዲፋንቱ ደምሶ ካን ኤገለ ሚከነሞ እትፉፍሲ ሱዳፍ ዴገርሰ ኡመተ ኦሮሞ በርባን ነጅረን ይጅሩም
ጀኑ በራሳቸው ሁኔታ ግራፊካት አፈሩት ይሁን ከወራዋል ከሁሉ ሁንቲ ከየወጭና አገኔ ካዮ አሴ አካ ገርማንቴኑ አብዱላ ዘራ ቲምረ ወራቃው አሴ ዱቡቪ ኮንሲሳ ዱራላስ ደብራ ሁንቲ ሞካይ ሳገርማና ካሊ ወልሜ አሴ አፍ ሰርቪሳል በሬሲሰል ዋንዳ ጆሲ አዳዳ ወጀተል በቃ አሴሂን ደልጎማን ዝንጋ
ወሬገሙ ወጋለማፋ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ወሊን ወልቀበቴ ለሚ ብየ ህንዲ ከንታን ፕሮፌሰር ገርጋራ በርኖት ፋይናንስ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ራቪ ካንቲ ካማርላ ወሌ አፋን ሮሞ ሀቃ አጫሉ ጅዱ ያደነ ወሊሳ አጫሉ ሁንዴሳ ወሊሱሳኒ ኢብሰኒ ጅሮም ሰገንታ በዳስ አጫሉ ሁንዴሳ ከሌ ሰገጌ ፈመረቲ ያደነ ወሬገሙ ወጋለማፋ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳቲፍ ስርነ ዱንጎ ኢብሱቲን ራወተ ሜጅራም ስርነ በዳስ ከናረቲስ ማቲ አጫሉ ደበለቴ ኬሱሞኒ በካ አዳዳቲ ዱፈን ድንቅሲፈቶን አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ፊ ማቲን አርቲ እርማቶ ትትራን ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ገባሰቴን ኢትያኑ ትጨና ሞትማን ኢትዮጵያ ወራና ሁምኖታ ትግራይ ወጅን ጎዳጅሩ ዳቡዳፍ መሪ አራራ ከሙ ገምታን አፍሪካ ከሆገኑ በርባድ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ገሩ ገምታ አፍሪካ ረቲ አመንታ ከንቀብ ነፍሴ hojiin araaraa karaa Keeniyaa akka ta'u gaafachaati jira. Gabaasaa Henry Wilkins xiinxaltootaa fi namoota siyaasaa dubbisee qindeesse Nugusuu Taamireetu dhiheessa.
Ejjennoo kana ministeera qaama Itoophiyaa Geediyoon Ximotiyoos turan kaleessa ifa kan godhan akka fedhii mootummaa Itoophiyaatti egaa deemsa araaraa kana gamtaan Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan araarri adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF waliin akka bu'u kan fedhu ta'uusaa mootummaan irra deebi'ee mul'isuu isaati. TPLF garuu gamtaa Afrikaa waan hin amannee fi pirezidantiin Keeniyaa deemsa araaraa kanarratti shoora olaanaa akka qabaatan fedhasaa ta'u ibsee jira. Kanaaf gulantaadhuma maree kanaa jalqabaarratti gareen lameen maaf akkas yaada adda addaa calaqqisiisan sun egeree maree nageenyaa sanaaf maal jechuudha? Wiiliyaam Deevisan garee Intarnaashinaal Kiraayisis Giruup Beeljiyam maaddeeffatetti xiinxalaadha. Gareen TPLF maaltu akka isa yaaddesse naa ibsane.
The position of Tigray's government seems to be based around a concern from the outset of the conflict that the African Union Commission chairperson expressed.
Ejjennoon mootummaa Tigraay yaaddoo kan yeroo waraanni sun eegale sana durataan koomishina gamtaa Afrikaa dura mootummaan federaalaa Tigraay keessatti geggeessu akka waan deeggaran fakkaatu dubbatan irratti qaban irraa waan madde fakkaata. Mootummaan Itoophiyaas waan kanaaf gamtaan Afrikaa humna cimaadha jedhamu qaba jedhee waan yaadu natti hin fakkaatu. Kanaaf araarsituu ofii gara dantaa ofiitti qabachuu danda'utti fakkaata jedhee yaada.
Waajjirri muummee gamtaa Afrikaas Finfinnee ta'uun ni beekama. Solomoon Gwaaddee yuunivarsiitii Jijjigaatti barsiisaadha. Solomoon immoo Keeniyaan araarsuu kanarratti logii hin qabaattu jechuun rakkisaa ta'uu tuqan sababaan.
Because Kenya has certain border and environmental issues with regard to Ethiopia, maybe it may involve into any partiality or any sort of factors that
Kenyan Ethiopia walin waaye daangaaf naannoo sanarratti haga tokko rakkoo qabdi. Sun tariin immaraarsuu sana keessatti giddugaleessummaatti rakkoo uumuu jechuun gar tokko akka caalchisu yookaan loogii akka gootu dhiibbaa uumuu mala. Kanaaf kan gamtaan Afrikaa Keeniyaarra dhimma kanaaf iddoo qabaate.
Xiinxalaan Intarnaashinaal Kiraayisis Giruup Deevisan dhibeen waliigaltee akkasii kan baratamee fi yeroo keessa kan furamudha jedhu.
So no particular reason why the Kenyan government can't work alongside the African Union and its envoy as a sort of compromise solution and that's certainly what's necessary.
Mootummaan Keeniyaa gamtaa Afrikaa waliin sababaan waliin hojjenneef wanni adda ta'e hin jiru. Barbaachisummaa dhimmichaa tilmaama keessa galchuudhaan kan akka giddugaleessaatti furmaata barbaachisaa ta'uu danda'u jilli gamtaa Afrikaa kan Keeniyaa waliin akka hojjetan taasisudha. Haala deemsa irratti gufuuwwan akkasii mul'atan maqsuudhaan gareewwan kun mareef akka ta'an gochuun hedduu barbaachisaadha.
Deemsa maree kanaa xaxaa kan godhan keessaa Nibraan immoo akka xiinxaltoonnii fi ogeeyyonni politikaa jedhanitti haasaa nageenyaa kanarratti TPLFidhaa fi mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane naannoleen Amaaraa fi Affaar akkasumas mootummaan Eertiraa affeeramuu qabu yaada jedhu jiraachuu isaati. Humnoonni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan garee TPLF kan lolan ennaa ta'u sunis walgaarreffannaa biyyoota lamaanii waggoota 10 oliif tureef xumura agarsiiseera jedha gabaasi kun. Waraanni humnootii Tigraay fi mootummaa federaalaa sadaasa bara 2020 kan eegalennaa ta'u bara 2021 as uummati miiliyoonii 5.1 qeerraa buqqa'uuf dirqameera. Beeljiyam kan jiru yuunivarsiitii Geent akka jedhutti immoo sababa walitti bu'iinsa kanaatiin uummata miiliyoonii walakkaa ta'u waraana keessatti yookiin sababa jeequmsa namummaa uumameen dhumeera. Isa jedhe eruudhaan Henry Wilkins gabaasa isaa xumureera.
Sagantaan keenya akka itti fufetti jira amma dabareen an qophii fayyaati. Qophiin fayyaa har'a mata duree lamarratti fuulleffata. Dura seera as Yuunaayitid Isteetsi keessatti ulfan barbaadamne baasuuf mirga kennu uggurame ilaalchisee dhiibbaa inni biyyoota addunyaa keessatti qabu ratantiye fatu gabasa Victoria Balderas Iglesias qopesite allamatammo ukuba monkey parks jedamu tamsa innisa baballachad fun yaddo uma jiruratti gabasa lisa shilein ergite lamanu duraduban jalalne gambadatu hesa
dimmi kun itusan alatin duraka jalqaba metaus dargaggon United States kesa mirga ulfan barbaachis ne basu sajedurat falmi gagge famutir matajiru kanen kesa murtidar be mormudan sochita ukan hogganan kesa harper shata ktoko sani sakajelanit
This is not only going to affect the women who are getting pregnant now, it's going to affect the women getting pregnant in the future, and it's going to affect...
Kun dubartota yeroa ma ulfaan kofa kanilala tumiti. Dubartota garafula duratis ulfao jiranis nimida. Kanamales, dalatota hegeres mit ufde majeran. Gama kani nimmo dargagoni ulfan barbadam ne basu jerukan. Kanen balale fatanjiru.
Then we're able to send the issue of abortion back to the states and really start hitting the issue of abortion in our local communities.
Dimma ulfan barbadam ne basu jedu kan gara kutale United States kesatti debisu dandeenye jirra awasale nanno Kenya kesatti dimma kana jabesine balale fata jirra jedan addunya biron murti United States kesatti darbe kanatti fufa itti deenyan hordo fajir gare mirga dalana mafalm Amnesty International, Dame United States Ra, Tarah Damanta Kajaranit.
When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, other countries find cover in that.
Yero United States, Tarkam Figuda Kasifuratu Akasumas, Bekama Kante, Sochi Faramir Gakan, Bionika Branimo, Sanajala Dahatani, Gochafala Mirgana Mate, Kabiroga Gesujuru, Garu, Dimich. Ulfan barbaadamni ofirra baasu sajedu walin gonkuma hidata hin qabaatu jedan addunya ratti dubartoonni miliyoona 190 miliyoona 70 biyoota ulfa hin barbaadamne baasun ehamameef keessa jiraatu jedha waaltaan as United States keessatti maaddeffate tokko ammayu dubartoota shan keessa lama kanneen umri ijoollee godhachuu itti danda'an keessa jiran Serri ulfan barbaadamne akkam baasne uggurru irra kaa'amee jira. Manni murtii olaanaa kan Meeksikoo bara darbe ulfan barbaadamne baasuusa jedhu eehamee jira. Garuu kutaalee Meeksikoo 32 keessa 8 qofatu hojiirra oolchee jira. Kanneen Meeksikoo keessatti mirgi ulfan barbaadamne baasuun haa kabajamu jedhan akka ibsanitti wanti United States keessatti ta'aa jiru mallattoo akeekkachiisaati. Adriana Patlan caasaa dhimma kanaaf falmu kan Meeksikoo irraa akkas jedhan.
What the U.S. is teaching us is that our rights are always at risk, given that political environments could change.
Wanni United States nu barsiisaa jirtu mirgi keenya yeroo hundumaa balaaf saaxilamaa akka jirudha. Kunis haala siyaasaa jijjiirama waliin deemu mala. Gareen faallaa kabajamuu mirga namaaf qabsaanis yeroo hundumaa karaa itti mirgi dubartootaa kabajamu danquuf tooftaa adda addaan yaalu jedhaniiru. Jeneva Switzerland keessatti kanneen mirga kanaaf qabsaa'an daafoon kanaa Awurooppaa keessatti maal akka fidu akkaan isaa yaaddessee jira. Ulfan barbaadamne baasuun Awurooppaa keessatti bal'inaan eehamamaadha. Leah Hochter waaltaa dhimma kana ilaalchisee Awurooppaa keessatti hojjetuuf daayirektara gameettiidha.
Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra, and Monaco are the 5 countries in Europe that still retain what we call highly restrictive abortion laws. My view is that
Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra, fi Monaco, biyota shanan Awurooppaa keessatti seera kan jaba ulfan barbaadamne baasu uggur akka qabatanitti jiru akka laalchakot ulfan barbaadamne baasu sajeduuf fudhatama kennu jechuun tajaajila eegumsa fayyaa keessatti barbaachisaa akka ta'etti fudhatamuu qabaa jedhan. Afrikaa keessatti gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan biyyoonni ulfan barbaadamne baasuu eehaman baay'ee xiqqoodha. Kanneen keessaa kan bara 1996 seera deeggaru baasti Afrikaa kibbaati. Garuu gareeleen kana mormuun qabsaa'an jabaataniisa United States keessatti ta'e kan gochuu malu. Whitney Chinogweenya dhaabbata dhimma kana deeggaru kan Afrikaa kibbaarraa akkas jedhan.
Some of our facilities, there are people outside protesting, trying to prohibit the women from going into our facilities. The more that
waajira dhaabbata keenya hanga tokko biratti kanneen mormii dhageessan jiru kunis dubartoonni gara dhaabbata keenya akka hin seenne dhorkuuf yaalaa jiru. Akkuma mirgi kun biyyootika biroo keessatti dhorkamuun itti fufaa deemutti egaa Afrikaa kibbaa keessattis ta'uuf jira. Sababiinsaas uummanni ija jabinaan mormaa jiraa jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti ulfa hin barbaadamne baasuu guruun waan dhaabu hin qabu. Sababiinsaas dubartoonni 2023 waggaa waggaan seeraan ala dhoksaadhaan ulfa ofirraa baasuu fituu yaalanii lubbuun isaanii darbaa jedheera. Mata duree kabiraatti ceenna dhaggeeffattoota keenya. Hayyoonni koree walabaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti dhukkubiin monkey pox jedhamu biyyoota hanga tokko kan addunyaa irratti faca'uun yaaddessaadha. Garuu dhukkuboota ilaalcha hatattamaa fi addunyaaf yaaddoodha jechuun jaarmiyaan fayyaa addunyaa tarreessu keessa hin jiru. Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa akka gabaasteetti baatii caamsaa darbe kan dhukkuba monkey pox jedhamu kun Afrikaan ala bifa weeraraan ka'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa bareera. Sana booda namoonni 3,200 caalan qabamuu fi namni ittiin du'e tokko biyyooti Afrikaan ala ta'an 50 caalaa keessaa gabaafameera. Daayirektara jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Tedros Adhanom weerarri kun kan suuta sodaa fayyaa ta'uuf jiruu jedhan ariitiin gara biyyootaa fi kutaalee adda addaatti haaraa faca'aa jiru miti jedhan. Dhukkubi monkey pox kan darbee mul'atu yoo ta'u qaama namaa irratti waan shif jedhe agarsiisee mallattoo dhukkuba filuu yookaan infuleenzaa fakkaatu qaba. Harka caalaa ilbiisota qabamanirraa namatti darba. Yeroo tokko tokko immoo gogaa nama dhukkubsatee gogaa nama fayyaa wajjin yoo wal tuqe darbuu mala. Rakkoonii weerara dhukkuba monkey pox infuramin yeroo jiru kanatti jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoonni dammaqinaan ilaalanii karaa itti dhukkubichi faca'u ittisuuf dandeettii qaban akka jabeessan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gaafatee jira. Hordoftoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanumaan xumure torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagantaa keenya har'aa xumuruudhaan dura mata duree tokko kan immoo beeksisa tokko nu hafaa Nugusuun sin dhageechisa walitti deebina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°E irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagale America saganta afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan waarranneerraa warra turtanii nu dhaggeeffachuu yookaan immoo hordofuu jalqabdaniif qophiin keenya hundumtuu mata dureedhaan marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irra jira. Achirraa nu hordofuu dandeechanii. Egaan waahilota keenya as Washington DC akkasumas biyyarraa gabaasaalee qindeessanii simbiraa gahaa turan gulaaladhaaf piroodiisarii ogeessota teeknishiyaanota istuudiyoo hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaatti.